straight from Keiju.
Chindo! How you doing, cuz? It's your girl, Kaya. Yeah, I'm the Lion Queen.
Stand for what you believe in. Watch it once it misses my sideline. Stand for what you believe in. You could be strong, you could be fierce. Strong like a lion.
Simamia kile unachoamini. Naelewa kwamba ulishakula yamini. Hautorudi nyuma hata washike mitutu. Walikubatiza jina we mtukutu, ilhali wanajua we mwema mtu. Walitaka jamii kuone bwege kuntu. Mungu si asumani wala opobo. Wanashanga jinsi unavowapiga tobo. Wamesahau unapiga goti asubuhi. Wanacheka usoni roka achui. Wanataka mambo yako iwe tamati. Wanaketi kukuteta kwenye kamati. Roho Mtakatifu anakupa mwongozo. Epuka ugomvi, epuka mzozo. Simamia kile unachoamini. Naelewa kwamba ulishakula yamini.
Stand for what you believe in. Watch it once it misses my sideline. Stand for what you believe in. You can be strong, you can be fierce. Strong like a lion.
Simamia kile unachoamini. Naelewa kwamba ulishakula yamini. Washakusingizia kesi mbuzi mtaa. Umeiba simu, umekuwa kichaa. Wakasema umedata, uko na explaster. Tukuitie mapadri, uombewe na pasta. Wakakunyima msaada pale ulipohitaji. Hata uliposhinda wakakunyima mataji. Tabia yao kudhulumi kawa kubwa kwako. Wakapata hasira, una demu mwenye tako. Chuki zikaongezeka ile mbaya juu yako. Wakarambaza unavuta unga na naku. Wakaita polisi hata bila sababu. Wakataka uende jela wafunge hesabu. Simamia kile unachoamini. Naelewa kwamba ulishakula yamini.
Kaka usikate tamaa, dada usife moyo. Mungu ni wetu sote,
usiamini ya mtandao.
Simama twende bobo, simama twende chama, simama twende viste.
Na mwisho mpaka iwe mwisho.
Stand for what you believe in.
Wewe fanya yako, wapo wanaokusema, wasa kusema sana. Mwanadamu kusemwa, kwani wanakulisha? Kwani wanakulisha? Ba ufame wako, temana na wanoko. Kesho siku nyingine, mapambano kisimba.